Before we begin this musical tirade, let's test your speakers to ensure you're receiving the optimal signal frequency, testing for sound, clarity, and bass. The next sound you're about to hear will be heard on your left speaker only. Turn your attention to the right. And now, both speakers. Adjust your volume knob to decibels. Test complete. All systems clear. Now.
Young Boss Entertainment.
Kupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungue ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambuza kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya goroli rangi kama unaoga mafuta. Oh my, I don't lie. Oh my, I don't lie. Oh my, I don't lie. Kupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungue ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambuza kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya goroli rangi kama unaoga mafuta. Oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. Nora dunia baya sikia my dear usije nikimbia dunia mile niwe na wewe
usisemi
namba tena kuna kuna
mama sihemi
namba tena kimunya
usisemi
namba tena kuna kuna
mama sihemi. Mama
si hebi, namba kina kimunya.
Ah, si sebi.
to you, though uko juu. Hey, I can't take my eyes off you, bahai tu. Oh yeah, I'm trying to eat to you, though uko juu. Hey, I can't take my eyes off you, shine so bright. Kinazidi watu washindwa takuongea, girl so tempting and it's heaven, cause I have a girlfriend back at home. Hey, girl, appreciate your beauty. Hey, girl, you such a cutie. I appreciate your beauty. Such a cutie. Ooh yeah. Nina mchumba yupo nyumbani, I like your style, I like your swag, baby. Uwendo dem kali umundan, baby. Ni mshabiki na kukubali, ijapo kuwa nina mchumba yupo nyumbani. Hey, girl, I appreciate your beauty. Hey, girl, you such a cutie. I appreciate your beauty.
Mi kani beat na ua, mi kani shash na dua, mi kani vajonya ndua, kani sape na fua, kau jui utajua. Mi kani beat na ua, mi kani shash na dua, mi kani vajonya ndua, kani sape na fua, kau jui utajua. Sina pressure kani manzi najua, kani date tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me nakua, mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya madha karua, kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua, na unashanga mbono upati tuma demwa kishua. Kani ngori na jificha karura, nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Chenja mbao eneza shika metura, chwerea sambu metengenezo na nyama ya chura. Ai,
ai, nai wake, nai wake, nai wake, nai wake.
Mi kani beat na ua, mi kani shash na dua. Mi kani vajonya ndua, kani sape na fua, kau jui utajua. Mi kani beat na ua, mi kani shash na dua. Mi kani vajonya ndua, kani sape na fua, kau jui utajua.
Niaje Empress, naitwa Alejandro. Nimetoka pale chini manze dago. Juzi nilikuwa ndani kanjo. Kesi yangu ati mini boy vato. Imekuwa siku mingi tu msako. Mi upatanga malap dance na vako. Na mademu wangu wote ni wangambo. Mini one time killer kama Rambo. Kanambo na madiaba za manjaro. Manjaro na madiaba za kanambo. Mahanda stuki kulanga mavado. Pitia mtani ni kwenyeshe mambo. Naiwake, 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 naiwake.
Corporate records.
Kani beat na ua, kani shash na dua. Kani vajonya
ndua,
kani sape na fua. I mean so nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me. I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me.
We on fire, nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire, oh yeah. We on fire, nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, girl, she's on fire.
Oh yeah. They say I'm a fool, that I'm going out with a girl like you. You missing a mambo, you know that too. Who see when I worries, you know I got you too.
You know you are running with a champion, Batman with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Yo, baby, see you go pay caribi ya back it, back it. I love it when my baby me and you wear my shito, shito. Na pilo meji beba apo nyuma wine it, wine it. Mzuko meni shuka bana leta kabitu. Kasheshe nyingi miwaga sipendi. Ina ganji nyingi uneza tu sipendi. Bad girl, super dana tu weekendi. Na kila nikicheza anadai ya endi. Anadai anahari kunimari. Lakini anadai dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari. Anadai nitoe kitu ya mshuari.
We on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
Chichi this girl, she's fire. Sweet body girl, leave man with desire.
Chichi told.
Haka katoto si ni fire, katoto si kabaya, kameiva ile mbaya. Busy busy body she a bandem, ukipenda jina bado tu ni anthem. Busy busy body she a bandem, ukipenda jina bado tu ni anthem. She's on fire, she's my girl them. Oh. She's on fire, she's my girl them.
Ah. We on fire, think you wanna hear me goodbye. Na phenomenal ndio hatari mko tayari, yeah.
Big up yourself once again, you fly delegation.
It's the phenomenal woman number one, I'm the best.
This is what a real DJ should sound like.
Lakini mwana hatakosea, yeah. Kama kuhukumu ni hukumumie. Baby tazema majozi yanitodoka mimi. Baby tazema majozi, nasikia unaolewa mababy mahani.
Oh, 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 oh tayari kwa kiwiko. I wanna be solo. Now unifanye utakavyo. Baby give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be solo. Now unifanye utakavyo. Baby give me some more. Ziteke zangu isia. Nimetumbukia kina kirefu mbele sioni jolove chumani umentunukia oni bele gangara mtoni umeshika dara alo alo wako fala oyoyo sina sera oyoyo kesho shela. I wanna be solo na unifanye utakavyo. Baby give me some more ziteke zangu isia. I wanna be solo.
Al-Qaeda, nanukia kakalo. Nivute kamando, mini you the king of love. Call me commando.
Kazi ni kuima tona kume. Jana nandikari ya kuna aibu. Anaogopa sana sipate aibu. Naomba hii wifikie ata chiku na wote. Watue kuna jitu. Kuna watu wenye roho mbaya. Awapendi yona ukipenya.
Wanabisha kilajo, matawani nyongeko. Mimi ndo the king of flow and they know.
Kwenye mikandao nipo tu kila sehem. Vijijini na matauni kila sehem. Radio TV niko pia kwenye system. Kangari kama root na stem.
Al-Qaeda
nimeripuka kama bomb.
Tatema, yani kama umepigwa shot. Tatema, kupe miganisho ya robot. Tatema, kukutani hati kwenye coach. Tatema, kwenye giza mama shika touch. Katoka kama noga, oh mama. Nakapandizi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi. Tatema, yani kama umepigwa shot. Tatema, kipe miganisho ya robot. Tatema, ukutani hadi kwenye coach. Tatema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi. Konki, fire, moto, liquidi.
Ayo tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini likipulisa tarumbeta.
Asa boza, boza, keza shogoloza. Kufachali kama mende. Maria Rose, Rose, tungili mekoza. Tuende ni kupige nyembe.
Rocky!
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tumie toro, toro, toro.
Sani pesa digi digi.
Wash.
Miuno ya digi gigi.
Wash.
Funga kipindo mkwiji kwiji.
Wash.
Ni kunyonge kazigi zigi.
Tete.
Oh mama tetema. Tipo tipo tetema. Oh mama tetema. Aya tunde tetema. Oh mama tetema. Shuka chini tetema. Oh mama tetema. Aya tunde tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema. Aya tunde tetema.
Oh mama tetema. Aya tunde tetema.
Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I look for your hand in never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, why not call me? Yeah, I And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low.
Mama Fini Rampin. Tell us sex again, the best and the rampin. What's gonna happen?
As you are A to Z, na you chukia waiko kwe to Z. You are 10 over 10,
kama ne to Z.
You beautiful mami basi, kama hali. Tell you mama, na leta farasi kama hari.
I know that you don't know, you're my one and only. But I'm gonna let it show, I'm willing to take it slowly.
Baby, you are so sweet to me, oh.
Sky wala yuko juu. Kuna demo wapinda kula matiagas for you. Tukiwa in public wanga mnasti kiplani. Short dresses na najenga jogo ndani. Paparoni strict kama jani. Lazima wakubali na kama na uko flani. Na benda nika sita benda tenda. Na mespin kwa konika niko na doya tenda. Basi tuende shopping da. Usiku juta koketa. Mafala wana kopina. Nani wewe uko popping ma.
I know that you don't know. You're my one and only, but I'm gonna let it show. I'm willing to take it slowly.
Baby, you are so sweet to me, oh.
More than only, I love you, but you don't know that I will never ever let you go. Girl, you're a different kind with a different frame of mind. Baby, this is why I give you respect and honor. You never mix up in drama.
wanna dollar about the dollar. You make my beat faster. It wouldn't be a disaster if you should ever leave me for another.
Kenyan boy, yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Ana bonge la nundu, akitembea mwendo wake aste aste, rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama yeah, 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 yani kiboko. 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 Itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze, nimwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari, uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbona so bali, lakini pasika time inakwala. Figa kamjaka yani bala, nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala, nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri. Mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko,
I got money in a bank. Moncton. Ready for roll and blaze up this Tonkin. Got the girls from Tamwan to Hong Kong. The girl them champion. In it.
Young Boss Entertainment.
Sou pussy stress, camera ni kisha basi unipe. Na jewelry diva last money spend. Atakani meja Mr. Bad Game. Gena si unikosa msou pussy stress, camera ni kisha basi unipe. Na jewelry diva last money spend. Atakani meja Mr. Bad Game. Game basi pale Instagram bae. Bera penda sana izoma pale Instagram bae. Bera penda sana izoma yani pale Instagram bae. Bera penda sana izoma yani pale Instagram bae. Bera penda sana izoma
na mukia niko Insta supa na kusuka nuna dinda ringa vile diva na tatisha kuita pana dhani ndalalisha chuma ona uyu ako dance wa mebeba ona uyu ako japa na mavela ona uyu kiunginyo na wakemba mshike kiuno kwanza twende dada blanda
nasi unikosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe na jueli diva last money spend atakani mita Mr. Bad Game gena si unikosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe na jueli diva last money spend atakani mita Mr. Bad Game game basi pale Instagram bae bera penda sana izoma pale Instagram bae bera penda sana izoma yani pale Instagram bae bera penda sana izoma yani pale Instagram bae bera penda sana izoma
napenda izoma unanilenga na umevai luku tu na dai wife keja na zuku tu na kudm wala unadai nuku tu ukipita nkawe wacha juju boy child ashara usha dudu ju sasa ashara usha jodudu ju na kudm wala unadai nuku tu kama toto akufiti shikisha njugu na njiti cheki bro washa sasa hadi moro bila ticha kuna shule kuja daro nyanyas puff puff oroso diga shodor kuna giza ziki nice tuji nice uweke story kata maji pia shada legal life
Mama, come on.
kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchezeshane. Mimi na wewe hadi tusikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakucheza mbuka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakutenda baby.
Express my feelings to you cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, but sober and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Deal with the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kutenda baby. Kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane. Mimi na wewe hadi tuzikane. Baby basi leo tukosane. Lakini kesho tusiachane. Aniki mapenzi tuchizishane. Mimi na wewe hadi tuzikane. So let me be your love.
Lufa.
Nakupenda sio chocha.
Hey, jeza karumba. Pasuwa na misamba. Bila kuyumba. Tingisha hiyo dhudha, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takunya bunda mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Asif banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sahau shida banjuka tu. Asif banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sahau shida banjuka tu. Squeezy mambo ya mekuwa ya kifo. Mnatafuta pens badala kusaka do. Watoto wa kiume kuwa mama milo. Tunasaka mila ana kabla kudanja oh. Mnatafuta mabebe. Ile mradi tu.
Watu wangu wakuone. Nitafanya harambe. Tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe. Dunia nzima ikuone.
Harambe.
Baby, come, how to pour a moga, tum-tum.
I travel down the streets. I seen a lot of things. I seen a lot of women. But more ni kwako tu.
Wanataka this, wanataka that, wanataka mina, mini, wewe tu, baby.
So, nitafanya harambe.
Nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe, 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 baby. Harambe, 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 baby.
Baby, najua unatamani kwenda London. Tena najua harusi nzuri unatamani. Mpenzi usilie, nitafanya harambe. Mpenzi tulie, nitafanya harambe.
Rafiki yangu Jore ametuma mchango, so usiwore. Kwenye hela baby tuko sete.
Alandiki una masimasika, wametuma maombi. Baby wangu uko safe, moyo wangu uko safe.
Nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone.
Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe,
Cote d'Ivoire, they call me banner
right now.
Now you do that, you sit down, they sing this song. Come to make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. Nasi fi wako ma pez na madu. Wana paka, wapaka, wana nita. Esa. Bena boy, itataki lase. Wana paka, wapaka, wana nita. Esa. Nasi fi wako ma pez na madu. Wana paka, wapaka, wana nita. Esa. Konde boy, itataki lase. Wana paka, wapaka, wana nita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shot down,
ainama.
Hey hey hey, konyesha ulivofunza,
ainama.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
ainama.
Hey hey,
kaukuta.
Ruksa kutunza, so sura so shepu. Nini kimona tabani? Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani? Baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Ainama.
Hey hey hey.
Kashika
kota. Konyesha ulivofunza.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Okay.
Ruksa kutunga.
Oh yeah god damn. Toto nya upoli. Ana vimacho mlegezo gololi. Katika game funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Ainama.
Hey hey hey.
Kashika kote.
Kashika kote. Kashika kote.
Mlima, hewa ijazi kibubu. Wezi kuzikwa mzima. Uchizi kubishana na bubu. Wenye rombaya, wambea wasiona haya. wanaobana kutwa kuwanga usiku na mchana. Maku, una wasichana wasiopenda kazi wao zao kudanga. Maku, una bonge la gari, unaishi nyumba ya kupanga. Maku, waka waka, waka waka, waka waka waka. Kupata kutu si kazi, kumari meregea si wazi. Bafuni hakuna mtu, unaogea uwani. Makuzi yako yana kushinda, kwa ya wenzako domo lina kudinda. Wanaochagua kazi, unaacha kazi ujapata kazi. Makuzi umerewa tira rira, kwa bia za ofa na fuji unareta. Makuzi umepotea unapokwenda, ulipo mjinga utakikuuliza. Pia weni maku
waka waka waka.
Shaky, shaky,
we
chase already your love. Tonight we are messy, messy. Oh. prettier look.